I'm in love. Yes, I'm in love. Yes, I'm in love. Love, love, love. Kuzama era mwatu omuto yayonka kubere natayo kubawula obawulira kunjawulo eyomubiri n'obwongo kubusa oyo atayonka bamusiufu nga munafuke yayonka bamujibu ng'omukwano bwe gutyo gujjudde mu maama ebirungo tuli mu vitamini A, B, C, D ne E bwe bagamba ky'omulangira Ssuuna Tabula n'oyali mulabu alabikirawo katize bw'ontunuulira endabika yange ezakembera kasumaila akandi ku matama n'olususululu n'olunyirira obviasile omanyirawo sirinze kandi k'ekizigo eno labu mazange nafuna kizigo kyama kyange kyekinyimusa omubiri gwange nafuna kizigo kyama kyange Simile mulu jude ngeze kanunde Ono yali muhama toke alimwe nyama sako na mata Ona linga roiko alimwe bilunge bitufe bijuda kalosa Katigwe mbulira nwaji singirile sigeje kwono mwana Atoba ya singira bulichila mukuzi Nebirunji birimu ye obo mukwano nekea Birimu ye oyo sukali no munyo Birimu ye eze bisano wekanya Kira mube ujikuma utazikira Ono baby wangezeka Eno lagu mazange nafuna chizigo